Yo, for real, for real. Yo, Scott, then just kill where you at. So now you come on card tonight, you watch 420-247-365. Yo. Iliwashwanga na skade, akapitishia skilo, akapitishia sande, akapitishia kolo. Ikashikwa na mafande, wakatuzimia kolo. Saitu korumande, tunapitishia na maloko. Likapitishiwa jomo, akados bana. Ikapitishiwa moi, akaihog sana. Kibaki yalipatanga kai mezima kai washa uhuru zilimonyesha tuku kopa bana. Tuko ma shit flan utadhani situ umelewa. Kenya land bay kali na build castles kwa hewa. 247365 mabela wanani sorondio wa discuss life ya omera. mara oo nigga what's that. Kuna marufu inanuka nikichoka. Beef ni manchis na shikanisha na pocha. Wakikuliza wambie situ naiwasha.
420-247-365. Situ ko 420-247-365. Washa yo kitu.
Pitisha yo kitu.
Washa yo kitu.
Pitisha yo kitu.
Pesi washa yo kitu.
Pitisha yo kitu.
Washa yo kitu.
Pitisha, pitisha.
I and I, roots culture so high. Lufthansa, kama unataka kupush hapo usinizie kushka. Kama utajua Mustafa, sidhani utarecover. Nipepiwa shtundu bana na upime vile inafaa. Chungana na magava, sana sana mandakava. Na wale mamadhafaka wa ningi ningi nanga nanga. Me love me ganja, ndumano wasikati sana. My marijuana is a jealous lover. Tunaito anafaa, after kukatazo na mokoro na gava. Bado makoro na washa, my secret love. Ila penzi ni kiko hozi, tukapatikana na mi siku mkana. Sa inajulikana, my omohana. Sensi, yap, nyasore, fagi. How do you say weed in your language? 420-247-365. Situko 420-247-365. Washa yo kitu.
Pitisha yo kitu.
Washa yo kitu.
Pitisha yo kitu.
Pesi washa yo kitu.
Pitisha yo kitu.
Washa yo kitu.
Pitisha, pitisha.
420-247-365. Situko 420-247-365. Washa yo kitu.
Pitisha yo kitu.
Washa yo kitu.
Pitisha yo kitu.
Pesi washa yo kitu.
Pitisha yo kitu.
Washa yo kitu.
Pitisha.
Yeah.